stage nimefika nimesimama tu kushoto kulia mimi sio ni mtu ulisema unakuja moyo wangu mfu hata upepo unauliza yuko wapi huyu stage nimefika nimesimama tu kushoto kulia mimi sio ni mtu ulisema unakuja moyo wangu mfu hata upepo unauliza yuko wapi huyu oya unanicheza unanipeleka hivi hivi unanicheka ulisema unakuja moyo wangu mfu hata upepo unauliza yuko wapi huyu moka me are you still coming time is running but I'm still waiting clouds are forming the rain is coming kuja na mimi rudi nyumbani moka me are you still coming time is running but I'm still waiting clouds are forming the rain is coming kuja na mimi rudi nyumbani Nili trust words zako ulisema you'll be there But sasa niko peke yangu baby it's not fair Niliamini unakuja nimetuma mpaka fair Niko stage nimemea na baridi na nlemea Oya ama unanicheza Unanipeleka hivi hivi unanichenga Ulisema unakuja moyo wangu mfu Hata upepo unauliza yuko wapi huyo Moka me are you still coming Time is running but I'm still waiting Clouds are forming the rain is coming Kuja na mimi rudi nyumbani Moka me are you still coming Time is running but I'm still waiting Clouds are forming the rain is coming Kuja na mimi rudi nyumbani Moka me are you still coming Time is running but I'm still waiting Clouds are forming the rain is coming Kuja na mimi rudi nyumbani Moka me are you still coming